Kufama. In the way you live up and it's so same, I don't let me talk about that. Oh, later, I know your phone's ringing out. You listen more calibrate up at Kufama. In the way you live up and it's so same, I don't let me talk about that. Oh, later, I know your phone's ringing out. Pick it up, pick it, drop, hello, hello. Pick it, rap, tell me what's wrong. Pick it, drop, I wanna know. Pick it, drop, what's going on?
Okay, na piga inaita paka sasa hopes. Ya kusia nambari, poke oneleze kabisa upo ama ma. Mekwenda safari na yupi shara na datisha. Ama kipi nilofanya, kime sababisha. Call up, okay, home, out, okay. Time hango, jemi paka nye na we. Zidi kwenda mbele, tell me you know where. Ili niache kona gere, naisi lapia kuna jamaa na kutokea. Ukweli kama yupo takuwa na kongopea. Fair promises, naza kudhani ulinipatia. Pale simu na pige na ite na kata. Hakuna anepokea kwa sira na vuta fikra. Nazo zinarudi nyuma majira yalivu picha. Dema ila moyoni na choma kuona. Livu ni ya hidu na shindo kufitimiza. Sipowa ila sina budi unyonge no tu kupitiliza. Mina kosa rap. Nachukua simu na pige tena bala. Nakuta basi kwani haina mana kufitimiza. Kukusubiri mpenzi, nafsi na nisuta, aibu na nishika. Jibu la swali, bila wewe nisiwezi. Sakafu zinawaka moto na kosa pa kukanyaga. Kama mapenzi ya kitoto, so kwangu tangote labda. Subire na kosa heri, kusubiri viso kuja mina ona.
Napoteza macho,
kama test mishafeli ya kili yangu na kuja mina ona.
Napoteza macho, kujisemo talipenda paka kupama. In the way we live a penzi so same, I don't let me talk about that. Nipenda paka kufama. In the way you nipa penzi so same, I don't let me talk about that. For later, I know your phone's ringing now. Pick it up, pick it, drop, hello, hello. Pick it, rap, tell me what's wrong. Pick it, drop, I wanna know. Pick it, drop, what's going on?
Hello God, yapo niko bavu sima kou. Nikueleze jinsi nage fuja kukufasi. Kuon beleza mbonza machwa. I wanna know what's going on. Though ignore calls angu. I'm back where I'm from. Bet me fika home sipo. Mara na call na call. Nobody speaking rap the phone. Kie unyake was ni tu aswas mo young. I'm on a perform on another microphone. My pose na nile tell me mwaku ntusu lia. Unge you are mwenjo na kungo nye. Paka say how ya tukea. While ta kupokea. Sina budi sms na kutumia. Ilu wezi kujisomea. Saba ina mina we miletu isha chuki. Kumbu kumbu konazo sijitie hau kumbuki. Zile zamo na zama leto mefaa bra. Kanga moja na chupi. Kuki ndo wangu silana kukwe rao. Nasema kwangu hau baduki. You mean hau kumbuki. Vile likuwa nikiku squeeze. Namtaja kwa jine nambia baby please. Punguza speed, nisiwe green. Fuka apo tamu wako, nitakula kwangu kwangu. Hautageuka mboko, sitogawa na wanangu. Hautabalika kuwa boko, milele utakuwa wangu. Sena do, sina mda waku kani. Mechoka kukungoja,
napoteza matu.
Bora neleke kitaa, kukunjuka mpate pona, pona.
Napoteza matu.
Nisema utanipenda paka kufama. In the way, uli nipa penzi so same. I don't let me talk about that. For later, I know your phone. Nipenda paka kufama. In the way you nipa penzi so same, I don't let me talk about that. For later, I know your phone's ringing now. Pick it up, pick it, drop,